Breezy on a beat.
It's when you breeze in Zambia.
Westside Music Blog.
Why you keep the key? Could she love me? Nobody love what we see. Son of my cousin, Kunas and in a knee.
Why me?
I'm in nobody. I need no money.
Kwa kusupa kama kosh kuti chole fo ya usho lai nkuyale baba seva kiyoni yale chwebo means kuti wanafo ngale kifo luzande wanafo nale kuwana vao pezi na ikingela ame nobody kuti waniketa anitelemela vama ribu ngata you got me na chakola waicheka vama bima mwanzila wawateka
she love me
yeah.
Nabale la kutwisi sana mwai kuza kuna zeni nani.
Why me?
I'm in nobody. I need na mali. Ninje uifela kuna niyoni lata. Kuba maluke tena. Kanti uwani sika mani kuna. Aguna zeni nani najua.
Asking
myself, why you on a beat?
Got
him a nigga, see.
Downloaded from westsidemusicblog.net.
Are your trees? I got you.
Why be King Shaba? Rich Head Barouts. Hey, Trick Tiger.